You know what?
Ace Black with the magic fingers. Kwani unachogo upanini kwangu mama we shingilia. Si unaona beki zao zikabi ndo maana tunashambulia. Upofua moyo wangu kwako umekuchungulia. Namshukuru Mungu body lako amelipangilia. Kukupa moyo sijafanya makosa. Ningeumia kama ningekukosa. Mepewa tege kama Maria Rosa. Nitakupaka futa la mwamposa. Asubuhi niamshe mapema baby, mimi nataka twende jogging. Mapenzi yetu hadi jikoni, watoto tumepeleka boarding. She call me king, yendo malikia. Uzuri wake sura na tabia. She don't take so many beer. Rangi yake kama ya safia. Kukupa moyo sijafanya makosa. Ningeumia kama ningekukosa. Mepewa tege kama Maria Rosa. Nitakupaka futa la mwamposa. I do, baby, I do love you. I do, baby. Inataka paka chini, 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 chini. Unipe paka chini, 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 chini. Asitende paka chini, 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 chini. Nipe mama paka chini, 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 chini.
Yeah. Lordy music on this one.